Kuria Danieli, murango wa mbere. Atiriri, hindi iria Jehoiakimu athamakaga bururi wa Juda, o mwaka wa gatatu wa guthamaka kuu gwake-ri, Nebukadinezaru muthamaki wa Babuloni niokire akirigicirie Jerusalemu niguo aritunyane. Nake Mwathani akirekereria Jehoiakimu, muthamaki wa Juda, akimuneana moko-ini make, hamwe na indo imwe thiini wa iria ciarutagwo wira nacio nyumba-ini ya Ngai. Nake agigithie nacio agicitwara bururi wa Shinaru o nyumba-ini ya Ngai yake. Nacio indo icio agiciga nyumba iria yaigagwo muthitho wa indo cia Ngai iyo yake. Nake muthamaki ucio agicoka agiatha Ashipenazi uria wari murori wa andu ake aria ehokeire wira wa nyumba yake. Akimwira amurehithirie andu amwe a ciana cia Isiraeli, nao makorwo mari a ruciaro rwa muthamaki, ona kana rwa anene, na makorwo mari anake matari ucuke, na mari athaka makionwo, ona mari akuoku maundu-ini mothe ma ugi. Ningi makorwo mena wara muingi, ona uhoti wa kumenya wega maundu. O aria mari na uhoti wa gutungatira muthamaki maikaranitie nake nyumba-ini yake thiini. Ningi agikimwatha akimwira amatue ugi uria wa Akalidei, ona ruthiomi rwao. Nake muthamaki agigitua ati maheagwo muthenya o muthenya ruiga rwa irio iria ariaga we mwene, na maheagwo divei iria anyuaga, nao maikare ihinda ria miaka itatu makiriaga irio oro icio, nigetha thutha ucio magetikirio maikaranagie na muthamaki nyumba yake thiini mamutungatire. Na riri, thiini wa andu acio mathurirwo ri, agikorwo hari anake amwe a ciana cia Juda, nao ni Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Nake munene wa andu aria mehokeirwo wira wa nyumba ya muthamaki akimatua maritwa mangi. Danieli akimutua Beliteshazaru, nake Hanania akimutua Shadraka, nake Mishaeli akimutua Meshaka, onake Azaria akimutua Abednego. No riri, Danieli agitua na ngoro yake ati ndagetikira gwithahia na irio icio cia muthamaki, ona kana divei yake iyo anyuaga. Tondu ucio agithii hari munene wa andu aria mehokeirwo wira wa nyumba ya muthamaki, akimuthaitha ati etikirio guthema gwithahia kuu. Na riri, Ngai agituma Danieli etikirike ni munene ucio na aiguirwo tha niwe. Nake munene ucio wa andu aria mehokeirwo wira wa nyumba ya muthamaki akira Danieli atiri, nindiretigira mwathi wakwa muthamaki ucio utuite ati muheagwo irio icio cianyu ona divei iyo. Hihi egukimuona muri ahinju uthio gukira andu aria angi a rika rianyu ni unduki. Ti itheru, mungituika uguo ri, muikara ta muneanite hari muthamaki ngerwo ngero. Nake Danieli agikiaria na mundu uria watuitwo mumaikaria mena Hanania na Mishaeli na Azaria, ni munene ucio wa andu aria mehokeirwo wira wa nyumba ya muthamaki, akimwira atiri, ndaguthaitha wambe ugerie uhoro witu ithue ndungata ciaku, utwitikirie tuheagwo o irio cia mugunda ciiki turiage na tunyuage o mai matheri matuko ikumi. No riri, matuko macio mathira-ri, ugacoka uturoranie na anake aria mariaga irio iria cia muthamaki, ukirorania mothio maitu na mao, na thutha ucio ugicoke utuike o ta uria uriona kwagirire. Nake akimetikiria uhoro ucio, akimageria matuko macio ikumi. Na matuko macio ikumi mathira, mothio mao makionwo mari mathaka, nao makionwo mari anoru gukira anake acio angi othe marite irio cia muthamaki. Tondu ucio mumaikaria ucio agitiga kumahe irio ciao ona divei yao iria meritwo maheagwo, agicoka kumaheaga o irio oro cia mugunda. Na riri, ha uhoro wa anake acio ana-ri, Ngai akimahe uhoti wa kumenya wega maundu, na akimongerera ukuuku wa guthoma maundu mothe ona kugia na ugi. Nake Danieli akiheo utauku wa kumenya gutaura cioneki cia mithemba yothe ona iroto. Nayo miaka iria muthamaki atuite ya kumatwara kuu nyumba yake thiini ya thirari, munene ucio wa andu arĩa mehokĩirwo wĩra wa nyũmba ya mũthamaki agĩkĩmatwara harĩ Nebukadinezaru. Nake mũthamaki agĩkĩaranĩria nao, na rĩrĩ, thĩinĩ wao othe hationekire mũndũ o na ũmwe ũtariĩ ta Danieli, na Hanania, na Mishaeli, na Azaria. Na tondũ ũcio magĩthurwo agũikaranagia na mũthamaki mamũtungatĩre. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, atĩ maũndũ mothe marĩa mũthamaki amoragia makoniĩ ũũgĩ na ũmenyi maũndũ-rĩ, andũ acio magĩkorwo makĩrĩte ago othe, o na aragũri othe arĩa marĩ bũrũri ũcio aathamakaga ta maita 10. Nake Danieli agĩgĩtũũra aikarĩte kuo o nginya mwaka wa mbere ũrĩa Kurusu aakorirwo athamakĩte.